예. Nimeamini raya upendo ikipotea uwakara Sikutaraji kama leo hii nitabaki na jeraha
My number one fan, tatizo ni wewe umefanya anitose
Wakati bado nampenda, nafsi imejaa upendo wake
My number one fan, tatizo ni wewe umefanya anitose
Wakati bado nampenda, nafsi imejaa upendo wake Sikujua dhamira iliyokufanya wewe karibu na mimi Nafsi inanisuta kwa kumkwaza ana hatara moyoni Alidai anaenda ili atuache mimi nawe Na mistaki kupoteza penzi lake nifanyeje
You're just my number one fan She's the one and I love her She's everything in my life My dreams depend on her You're just my number one fan She's the one and I love her She's everything in my life My dreams depend on her
Misijui hata nini nitafanya Mana mpenzi utaki nielewa Ninakuomba kwa mara nyingine tena Nisamehe wendo na kupenda Mwanzoni alidai anapenda nyimbo zangu
Jinsi navyoimba
Akasema angefurahi akipata muda wangu
Ajifunze kuimba
Kumbe nia yake haikuwa vile mi nilivyodhania Kumbe shida yake ilikuwa ile penzi ulivyoniambia Kumbe nia yake haikuwa vile mi nilivyodhania Kweli shida yake ilikuwa ile penzi uliloniambia Sasa najutia ubishi wangu mi na kukupuzia Eti nisahau kusuwe sababu yupo ye ndivyo alivyonitamkia Sasa najutia ubishi wangu mi na kukupuzia Eti nisahau kusuwe sababu yupo ye ndivyo alivyonitamkia
You're just my number one fan She's the one and I love her
the one that I love
She's everything in my life
yeah.
My dreams depend on her You're just my number one
She's
fan
just my number one
She's
fan.
The one and I love
She's
her
the one that I
She's
love.
Everything in my life My yeah. dreams depend on her
everything
You're just my
life.
Number one fan
just my number
She's the one
fan.
And I love her She's everything in my life My dreams depend on her
She's
just
the one and I love her
She's the one and I love her She's everything in my life My dreams depend on her
Kumbe ni yake haikuwa vile Mi nilivyodhania Kweli shida yake ilikuwa vile